dajimsafi.com.
Zombies could die, you know. Hey.
Yo, yo.
Body. Hello. Zombie star. Upper star. Driver star. Mwenyewe mega superstar. So kasema nini? Una nanako we're catching flight not feelings wenzako. Una nanako hater shut up. Surabaya toka. No disconnect. Disconnect.
Tumbo na hujala we na kama una bad energy stay far away. Toka na pigo za koza kifala we.
Wenda
shika shikoko wenda sukuma shika shikoko baki ukoko wenda sukuma baki ukoko.
Wenda
mama look a star adi baby ya kwena nishanga boy adi ya hita shut up. Surabaya toka pa.
No disconnect.